DaChimSafi.com.
Heri jua misosi tu ndo inajenga afya, kumbe hata mapenzi ukipendwa unapata afya. Na ili penzi la zamani, ila tunavyopendana, ukiliona utadhani penzi jipya. Nilijua misosi tu ndo inajenga afya, kumbe hata mapenzi ukipendwa unapata afya. Ni penzi la zamani, ila tunavyopendana, ukiliona utadhani penzi jipya. Ona mimi napendwa sana, we kama unabisha bisha, we na wanafiki wenzako mtakura ingi. Hatuna kula ujana, wala hatuna pressure, kanzi kwenu makasiri kwa tawazesha. O penzi ukilisha zamu, tapatika na dunia nzima. Mimi na yeye damdamu, twapendana mpaka tunafanana. Ona tukiwaga chumbani, kama cheka tu twachekeshana. Hivyo akisema anapendwa nyoshe mikono na mimi nanyosha. Hivyo akisema anapendwa toke mbele basi na mimi natoka. We kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha. Nishafuka kula bata sasa naranga mia, nando kwanza nimeanza kumlamkia. Baka lijadiliwe bungeni penzi hili, kwa nini sisi twapendana sana. Baka lijadiliwe bungeni penzi hili, kwa nini sisi tumedumu sana. Nisha pakwa mafuta mwamposa penzi hili, kwa nyingi changamoto kuvumiliana. O penzi ukilisha zamu, tapatika na dunia nzima. Mimi na yeye damdamu, twapendana mpaka tunafanana. Ona tukiwaga chumbani, kama cheka tu twachekeshana. Hivyo akisema anapendwa nyoshe mikono na mimi nanyosha. Hivyo akisema anapendwa toke mbele basi na mimi natoka. We kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha. Mose Vibe, nimekutana na Lucifer, Alex, Ghost,
Arens, Kirich,
I'm Michael Bishop. Anakubaliana na wewe meneje Abby, Awe Lawrence, Emery Shame, Daddy, Shogelo.